Y46 music.
Ah, we make them blow. We get the flow. They get to know. Tunasaka do. Yeah, wamefunga the doors. Utatoka of course. Kaza utoke machozi. Hakuna cha kuforce. Speed no limit. Tunapita, tulishaunda msingi. Pande zote makwini wana Twitter, sindo makingi. Biashara zao zina sita sita, yani sindo madingi. Wauzidi kuangaika, tulishafika na kingi. Kutwa nzima changa mkadili, hatuna muda wa kusnitch. Ukifeli tuonganisha tena, ukifeli tuwa kuswitch. When you bitch, kwa street, tutakutreat, cause we on the street, we very strict. Yeah, wame hide face, wakakutana badai, tumekuja kureveal sense. Yeah, na hakuna case, wamefika na kotini, wakakuta tumefail case. Yeah, niku count cash, kando yangu minikiwa na wanangu, tuna feel nice. Yeah, niku move fast, na wambie na wenzako, tujipange na mafreestyle. Yeah, minapenda yangu lifestyle, tuna live freestyle. Wenye weave of fire, wananipenda sikatai, mimkali sikatai, na shigoni sinateka ntai. Hatuchoki fikiria na ndai, oge nikifika na chai. Tukiwaza jinsi gani tafurai, manajia kakujalia no high. I swear ndo no high, wanajua na wadai sijibai. Amenibea no star sikatai, lakini mingi na fanji katae. Weni nana taka tuwe sare sare, baishani stage mizare. Wengi wo wali try wakasare, ila bado mimi niko pale pale. Boro high, ilo kizipata utajidai. Yeah, lala nja, ilo kiamuka utafurai. Yeah, big a deal, usiogope watakacho feel. Yeah, yeah, no bet you win, mambo yako kuwa vile unid. Yeah, kuangaika jama, kila mtu ataka kula nyama. Yeah, ngangana jama, kesho haiwezi kuwa kama jana. Kaza kamba, kizungua kula dana dana. Yeah, hawana mana, wengi wao waja wenye lana. Hamno pana, kizungua sindani tozama. Yeah, walitokea zama, ila wao wameanza kupama. Wanataka msaada mbele ya watu wameanza stama. Maisha yenyewe rough, nogopa nikianza kujana. Yeah, mina foka na tena na tena. Nachanika na tena na tena. Natafuna na meza na tema, nkizipata mina nyumba na jenga. Kuhesabu matenga matenga, na wengine kunipa matenda. Akinipa na mchezo na cheza, na badaye kwa pata unitenda. Fata yangu ni kweke high, hapa hustle till I die. Mingine yote ya kufai, ukiwa nazwa wakatai. Don't try and come between us, cause we can do this among us. Usilete fitina, uwezi fitina si. Nendo lete wafuasi, no punguze wasiwasi. Wengi wamewindo kwa manati, sini kweka mambo katikati. Wezi di sachi sachi, maisha ni tighty tighty. Usiombia kweke kati, utaikosa nafasi. Kichwani nati nati, domo ni fakti fakti. Najua wataki taki, siku fika mbali mbali. Since long life men wrong, kambali running wrong. Yamini ka weni strong, kichemka utaki but you gone. Everything is done done, maduoku come, mido yule King Kong, sija tokea Hong Kong. Yeah, we make trouble in this city, we cause trouble. We make trouble in this city, we cause trouble. Yeah, we make trouble, yeah, yeah, we cause trouble, yeah, yeah, we make trouble, yeah, yeah, we cause trouble.
I mix and beast mafia.